ndi byurukundo nkunda ndarora ngasanga ni rwarundi rw'uburyarya ese kumbeshya hari nabwe bikugezaho wanzituya uhantu mbona wanzirikiye magaze ku gasozi manza masaho wanyuze ngo ndebe ko mbona umutima uve mu gahinda uva wa musu ugenda wajyanye umutima wanjye mukunzi garuka ukunda ni mu gahinda zitura ku kagusa ko wanzitseho umuriro wakije nabuze unduzikiza gashinge kiruka mirongo icyenda ku ijana mukunzi banguka ukunda kiri bubi zitura ku kagusa ko wanzitseho umuriro wakije nabuze unduzikiza gashinge kiruka mirongo icyenda ku ijana mukunzi banguka ukunda kiri bubi ngwino bwiza bwanjye ngwino subi ryanjye ngwino nkure mu gahinda maranye igihe wanshubije urukundo ndarutegereza umingisha ijoro ubu mingisha amanywa rume ndugotomere ndebe kinyota ishira nanjye mfune kusanyusi nzaba nka bebe muto ngwino bwiza bwanjye ngwino subi ryanjye ngwino nkure mu gahinda maranye igihe wanshubije urukundo ndarutegereza umingisha ijoro amanywa rume ndugotomere ndebe kinyota ishira nanjye mfune kusanyusi nzaba nka bebe muto zitura ku kagusa ko wanziritseho umuriro wakije nabuze unduzikiza gashinge kiruka mirongo icyenda ku ijana mukunzi banguka ukunda kiri bubi zitura ku kagusa ko wanziritseho umuriro wakije nabuze unduzikiza gashinge kiruka mirongo icyenda ku ijana mukunzi banguka ukunda kiri bubi akaba wumva ibyo mvuga kubera uhora umbeshya sinyikwisiga sheri niyo waba uvuga ukuri mbifata nk'iri inyuma kubera ubwo nkukunda rugiye kuzansaza iyo nkubonye ugiye rwose numva twakijyanira giruzu ndaga iwanyu mve mu gihirahiro nzagukunda nzagutaka sinzemera kuruha reka abo bakurwanira ntibazi icyo ndi cyo munsi nzaba mbanye nawe nzaba mbamaze impaka zitura ku kagusa ko wanziritseho umuriro wakije nabuze unduzikiza gashinge kiruka mirongo icyenda ku ijana mukunzi banguka ukunda kiri bubi zitura ku kagusa ko wanziritseho umuriro wakije nabuze unduzikiza gashinge kiruka mirongo icyenda ku ijana mukunzi banguka ukunda kiri bubi ngwino bwiza bwanjye ngwino subi ryanjye ngwino nkure mu gahinda maranye igihe ngaho sindagira gake ni njye ugufite manuka wegera ubwoba ni njye uzakuhoreza ntayicare tega amatwi wumve zaburi iri muri njye reka ngutake muto n'uburabyo buriho nyemerera umurukundo umutima ungeze habi uva wa murukundo sinkigohe kasheri niyo ndaye nakubonye umutima undaza habi zitura ku kagusa ko wanziritseho umuriro wakije nabuze unduzikiza gashinge kiruka mirongo icyenda ku ijana mukunzi banguka ukunda kiri bubi zitura ku kagusa ko wanziritseho umuriro wakije nabuze unduzikiza gusikiza bashinje kiruka mirongo icyenda kwijana mukunzi banguka ukundakiriye